abanga yenze dala waliyo katonda abanga yenze dala waliyo katonda atanda balulieto ya chibusa busa waliyo katonda abange muje tusinze linya lye jalika oh mama tata nabihuliranga ku radio radio tewali abantu abalina buli kye beetaaga tino wali abantu abasula endaggulu teera wali abantu ennyonyi zino baazifuula obugali emigga gikulukuta buli awali eddungu nalinga eyasiranga buli kye nkolanga kigaana nanoonya katonda nasaba katonda nagedde ku makya ssebo nga nange nsulayo namuyita naayitaba namuyita naawulira o mama tata wabanga yenze ddala waliyo katonda abange yenze ddala waliyo katonda atanda balulyekyo ya kibuusabuusa abange muje tusinze linnya lye oh mama tata wabanga yenze ddala waliyo katonda abange yenze ddala waliyo katonda atanda balulyekyo ya kibuusabuusa abange muje tusinze linnya lye oh mama tata mulyampulira ku radio ku radio tegeeza abalala temukama afaayo ne katonda awera yesu nze okukolera abaana be emigga gikulukute buli awali eddungu ekikolimo wekibadde wabeewo omuza amaggwa wegabadde wabeewo ennimiro n'awali eddungu wabeewo emigga n'emitima egimenyese ssebo agiyunga negiddawo eyayamba bugembe kkiriza tinaawasobola o mama tata wabanga yegwe ddala waliyo katonda ataakulaba luli yakuwaana wana mumanyi mbademaani yakumanga omuliro omusabo abange leero bantu bamwegomba wabanga yenze ddala waliyo katonda waana waana kuba temwatulaba obwavu bwonna yesu yabwetikka galwadde gonna tata yagatwala.